Aha, first of all, sina bahati ila poa na isije kwangu safi, kwani siku zote huwa naishije. Zingua na upigwe uaibisho, we staki nikupe moyo, manake mimi nife we ubaki, eh? Sikosoi haki ile na tesa acheni, nasikia ligundua pesa pia alikufa na madeni. Sasa ujinga wa wazo kutumia ngazi chino vungwa katizi surprise kabla tamo nice na mzungu.
Okay, shout out to my all friends who became a family.
Fanya mziki trendy na endo kauli mbiu kamili.
Na ukifahamu hii
shangai hawa pimbi wakintukana, nkawaida kama hizi ndoa wa bibi na vijana.
Shakuwa sasa mana kupata ni kutumia, tenaria sasa hata kwa buku napata bia na supu kitaka pia. We mchuchule data sikia minaishi kirasa japo virasa vya kuzumia.
Kila demo moni kumestaki, uguma gemu ndo umefanya dika milioni ya mikuwa kalaki.
So wambeni hawa toto wakue wache kucheza nyimbo zao mboki sema unue miatise na pendeza.
How green light unataka utaki,
iyo ndiyo
mkiwaka tunawapa safi. Tuko guda guda tena mbele ya wakati,
siyo kesi
tushapuuza stress arutaki.
Atuna,
atuna, atuna, atuna, atuna, atuna.
Oh yeah,
je, 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 je. Atuna, 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 atuna. Hatuna kesi na yoyote.
Hatuna superstar, bongo leta star na kunyea. Napigwa dongo na kataa kwa shombo na kupondea. Choto wongo kwenye makala zombea, na mjadala utakwa mchongo kwa tuwa maswala ya kongea.
Endelea kupush push, so kazi kuza kush bab. Hawezi gush gush, swazi kuna sush mab. Tana di bush bush, duanza uni goose bab. Wawuni tuna toast toast, hatu ifazi chuk bab. Natoka chocho tumbana ngie kati da moto moto charge up fire utumia maji. Na ropo ropo so high ujitia ushababi. Nyenu watoto tu, mna steki juu manyosa wabeo nandi.
Mabingu wa majungu,
na suingiza noti mifkoni. Mbwa pewe sifa kwa kupigwa kofi mgongoni.
Hip hop nisingi kuifata nkutafta njaa.
Nishefeli mala nyingi siya yacho kata tamani. Pukitatu na wauni suto na inukisha bangi.
Mafanikio
ni kama chupe kikisha wajui rangi. Usoki kabad na lia kwa baba jesu.
Tuna kaza pati na jaza kuna naitumia pesa.
How green light unataka utaki,
iyo ndiyo
mkiwaka tunawapa fsa. Tuko guda guda tena mbele ya wakati,
siyo kesi
tushapuuza stress arutaki.
Atuna,
atuna, atuna, atuna, atuna.
Oh yeah,
atuna, 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 atuna. Hatuna kesi na yoyote.
Tizo sugu so wabeni wana weke truck nyumba za wageni, mana kule watu wanagongana.
Hatuna kiss na yoyote.